Nojo yezi isha hivyo videvodi chini ya kipira kuna raisi. Alikuja na mamore wa sita iko raisi. Walidhani ni kanza mipiga vurugu ikafanyika ni kamisi. Kama angejua angeanzisha ngori angetulia chane na sisi. Cheki sinshiti shaji mulikisha we ni mwere sinshiti. Hata mwere wako sani wewe sinshiti. Hamepanguziwa sinshiti sinshiti. After mare yake ilikuwa yeye.
Sinchiti tunafika wa kidenki tunahara. Tunakuja na dinga na silhan za gari. Nisorole kipara na fanana ngarasta. Wabaki tukisonga tunachujaga mabasta. Kiwa kwa wenyewe uflashi katae kuenda yeke kwa pori. Kaningori na kuja nuori. Kanichura na ruka sinyori. Lipua bomb na phone call. Akipata ball na control. Si warive nukienda ni long call. Sinchiti midere na concord. Kwa kwanza wawili washadunda. Bado mwenye alinita malaya. Bila dinga na kuja na punda. Na shingo imepigwa mawaya. Kanisitu na handle ni dangerous. Unipate kwa bima ni mebalance. Tukifika si wacha remembrance. 4PF mural na paper cash. Anafata shukuru aliachwa high. Aliachwa minyongwa na sina tie. Manga lishuta kashi wa tire. Hey, hey,
no jayezi isha hivyo videvodi chini ya kipira kuna raisi. Alikuja na mamore wa sita iko raisi. Walidhani ni kanza mipiga vurugu ikafanyika ni kamisi. Kama angejua angeanzisha ngori angetulia chane na sisi. Cheki sinshiti shaji mulikisha we ni mwere sinshiti. Hata mwere wako sani wewe sinshiti. Hamepanguziwa sinshiti sinshiti. After mwere waki ilikuwa yeye.
Umbwa, siezi kurak na kutuma. Kitu mebaki ni kuma. Squeezy manigo na fugwa. No wonder you bitch around too much. Ati analeta mabuda. Uyangeze wadi jegi. Wenda watu lisha kreki. Mwere lidhani mededi. Na, mwere jadedi. Payback juu ya ngore lifanya kidhani yufanya zi happen. Si rap, hizo vitu yose maziku waga zote ni matope. Never come easy yere, mapema utabaki wetu ni katope. Number one, sani oda na kesho unapigo ngware na kinotis. Never miss, si wazimu na test. Sincere, tunafanya wa test. Going crazy, ndomo ndo itakumess. Wezi bonga tena, we ni kibitch. Kona mandevu all over your shit. Na bado kona nguvu juu ya kusnitch.
Welcome to Kanairo Fijiji lenye uwazim. Utadhani sindim, labda machungwe kikulwa jukesi badaye. Kusikiwa sipongi sana, tupatane katambe singonjangi ngware. Call Lord, nataki bana hela zipo, labda tusakezo male. Jana joka matuleo, labda tumbele today. Kidevo dichi ni andaye, ukapinda ni ya makei. Pe vile ana demand, sabu yetu ni kugei. Pay whatever you owe me, cock, jusa sipongi dem. Bado tupongi blind, jusa si owe ni grao, ni pale lodging. Ngiri zifanyiwe poaching, jangili nataka noti. Nijaze izo mamoti, shit, bonga kwa poti. Motion plani robotic, ngware ya tire na choki. Ngumu nipige magu labda ni juu ya manoti.
Nojo yezi isha hivyo videvodi chini ya kipira kuna raisi. Alikuja na mamore wa sita iko raisi. Walidhani ni kanza mipiga vurugu ikafanyika ni kamisi. Kama angejua angeanzisha ngori angetulia chane na sisi. Cheki sinshiti shaji mulikisha we ni mwere sinshiti. Hata mwere wako sani wewe sinshiti. Hamepanguziwa sinshiti sinshiti. After mwere waki ilikuwa yeye. Hali wanda kama Stevie. Fala kuwana zikikuja. Ana umama na wanda unit aboda. Wana nigotaje hizo DNA za Judas. Mili mwami anabada tujamalize zivu mile kidevo wanalia chini ya pira. Onsite. Onsite. Finya razi juni ile mbogi ya likes. Anataka tambulike na kumblain. Chunga sana utarudiki wa mighty. Sini ganji tunataka tupeke. Tutakufuwa juu we don't even like you. Analia hati yako sinshiti. Tutapula pina kuwa sinshiti. Fuck you up good. Dadu shinde kuwa mini. Tell her how don't stop digging. Uko kwa buda kona unadai kuja. Jona G, ndo tujone mwere ya lilipadi uchi. Never give a F, we just let them be. Menirada, we just let them be.
Mwere.